kutupatia. Hawa ndio miamba wetu si wa Tanzania. Hawa ndio miamba wa Afrika na dunia. Hawa ndio miamba waliotupigania wa Afrika. Uhuru akatupatia. Kenneth Kaunda sauti na kupigia. Muammar Gaddafi kofi anakumburia. Samora Machel Kamuzu na leo bote wa Uganda. Afrika inawainua.
Hawa ndio Simba wa Afrika.
Americans, Asia for Asians, Europe na kadhalika. Tumesha choka na South Africa kuzishika. Kama ni damu ya kutosha mesha mwajika. No Africans wake up, Africans get up. Africans stand up, alive, shine. Shine like a star, shine like the moon. Shine like the sun as it shines in the noon. Angora to Cameroon, Kinshasa mpaka Dakar. Shine in Kigali, Entebbe mpaka Somalia. You African boys and African girls, let's go together and sing for the heroes. Fighters of Africa, who fought for equality and died for humanity, sure. Who fought with the sticks and stones of West Ngana, left in our humble can a diamond star ends up.
Freedom!